sakwe tutisumwa havu ya munga twashira chimenyiche ni shigarchi nyuma tumwe dishichiche dadi kashichichirwa hobo mwanu kiyonje bikashirwe mbere ndavuga pose taru tipore uho zamarira banyarwanda bakunda atumuneze tukunde mudende so ukunda kagame ndahoba howeni wemera polo wipo wagira powa Motoro wa bihir jaba farid Nijo sakwa mfuhu ya hamoje mwiture Ridasungi mihigo kandaka yesa Imari rwa kurusha nero da sumba Nini chipitinda na burava fana Ichechechirijirijirutore Habere yurkwanta, ninore yurkwanta Tungo jere niyiman No border, no peace, no peace, no border Ndavu kandu Ndavuga pose taru tipore Uho zamarira banyarwanda bakunda Atumuneze tukunde mudende so Ukunda kagame gahoma howeni Wemera polo wepo wagira powa
Urasobanutse